muvubuka namba muvubuka gundi muvubuka zuku kababa tukole bantu bali munsi bakola fenga tuli eno twebase kati olwa tunane nyani kumwavu bunji bwetulimu tuzukuke tutambule tugendeyo tunonye simbi tusabe mikisa mukama tuwe nga tukola kyekisinga
tugeze kkola atuwe alitusanga madda mukama atuwadde omukisa obulamu atuwa bubungi tugeze pakasa obukuumi ataddewo mukama nkulembeza omukisa atudde analya nfuufu tugeze kkola atuwe alitusanga madda mukama atuwadde omukisa obulamu atuwa bubungi tugeze pakasa obukuumi ataddewo mukama nkulembeza omukisa atudde analya nfuufu
mubuka okulera engalo obulwadde kyakabi okunyumya kugundi yamala ono banka mbwe muli bubi byebitumalira obudde ne tuzuukuka ne tusiiba ku mweso buuza tuganyuddwa kyebbanga eddene lye tubikoledde balikubuuza gundi ky'omala mu myaka gy'obuvubuka nga tolina oliswala nnyo wewale okuswala
tugeze kkola atuwe alitusanga madda mukama atuwadde omukisa obulamu atuwa bubungi tugeze pakasa obukuumi ataddewo mukama nkulembeza omukisa atudde analya nfuufu tugeze kkola atuwe alitusanga obulamu atuwa bubungi tugeze pakasa obukuumi ataddewo mukama nkulembeza omukisa atudde analya nfuufu
galide kwe usabide mirembe wokoze fetu genze kufata nsimbi tulikusanga manda chitalo nkusaba musuba wafe kandi tolukende tulete
fetu genze kola nsimbi
wengozi tulikusanga wo
kisa atute analya nfuufu.